Hallelujah.
Hallelujah.
Tuyanzege.
Thank you so much.
Mukama abawo mukisa.
May God bless you.
Olwengalizi zitukubirwa bulijjo.
For those hand claps, clap to us every day.
Okusooka nga tusookozi kubira kitaffe.
First, we first clap them to the Father.
N'ekigambo kye.
And His word.
Mukama wafe Yesu Kristo.
The Lord Jesus Christ.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Tuwebaza Mukama olw'akaseera akalungi katwongedde.
Thank God for the good moment He has added us.
Mukubeerawo kwe.
In His presence.
Era twagala okumwebaza n'engalo zaffe.
And we want to thank Him with our hand claps.
Olw'ekigambo kye tuwulidde.
For the word we have heard.
Eky'okwagala Katonda n'ebiragiro bye.
Of loving God with all His commands.
Egamba nga tekimala okumunoonya obunoonya.
Not enough to just seek for Him.
Ng'ekigambo kye bwekiri.
As His word is.
Naye n'okumwagala nga tukwata ebiragiro
bye. And even to love Him as we obey His commands.
Katumwongere engalo.
Let's add Him a hand clap.
Wamu n'abaweereza.
Together with the ministers.
Abagumye omwoyo okutuwa ekigambo bw'ebati.
Those who hear the Spirit bring us a word like that.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Ekigambo ekyo kya mazima.
That word is truthful.
Kya mazima ddala.
It is indeed truthful.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Tubadde tugenda genda eri okulaba engeri gye tumalibwamu omwoyo mu bisi
kyo. How we have finished out of the evil spirit.
Naye akagiri kekiri nti tuli ku bikwate bino ebyamadiini.
The way it is, we are not on two norms of religions.
Wabula tugoberera okulungamizibwa kw'omwoyo
omutukuvu. But we follow guidance of the Holy Spirit.
Waliwo omwoyo omutukuvu kyayogerako saawa zino zenyini
zino zenyini. Speaks of this very time.
Nga kitabudde abantu bonna mu nsi
troubled all people in the world.
Era nga twagala at least tukifuneko okwo entandikwa olwaleero.
At least get a beginning of it this day.
Katonda
God
yagulumiza ekigambo kye.
He glorified His word.
Okusinga erinnya lye.
Above His name.
Erya Yesu Kristo.
Of the Christ Jesus.
Olowooza.
You think.
Ku bibiri kyekiwagira kinne waakyo.
The two which supports the other.
Kubanga mulembe nga guno.
For in a generation like this.
Abasinga kufe.
Most of us.
Twesiga erinnya.
We trusted the name.
Okusinga ekigambo.
More than the word.
Mm.
Yes.
Si bwe kiri.
Is it not that?
Era ntuga abo tunaayita erinnya lya Yesu lijja tumala.
When we call the name of Jesus it will be enough.
Ekigambo ne tukireka wali.
And we abandoned the word.
Naye twagala tukulage leero.
But we want to show you today.
Katonda.
God.
Yagulumiza ekigambo kye.
Has exalted His word.
Okusinga erinnya lye.
More than His name.
Erinnya lya Yesu.
The name of Jesus.
Erimanyiddwa nga Yeshua.
Known as Yeshua.
Yes, he was
praise Jesus much.
Yayimusa ekigambo.
He magnified, exalted His words.
Okusinga erinnya lye.
Above His name.
Erinnya lya Yesu.
The name of Jesus.
Yes, tuwulira bingi.
Yes, we hear many things.
Nti namuwa erinnya.
That He gave Him a name.
Erisinga amannya gonna.
Which is above all names.
Muggulu ne ku nsi.
In the heavens and earth.
N'ekyewuunyisa nti erinnya eryo.
Surprising that name.
Terisukkuluma kigambo kya Katonda.
It never exceeds the word of God.
Wow.
Amazing.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Tutaga tunuleko tulabe.
We want to look to it see.
Katonda yagulumiza ekigambo kye.
God lift exalted magnified His words.
Okusinga erinnya lye.
More than His name.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Ekigambo kya Katonda.
The word of God.
Kijjudde omusana omungi.
It is filled of much light.
Ate erinnya lya Katonda.
And the name of God.
Lijjudde amaanyi mangi.
It is filled of much power.
Twetaaga ky'okusooka.
What do we need first?
Musumba. Twogere ku ki?
We speak of what?
Ekigambo kya Katonda.
The word of God.
Kijjudde omusana.
It's filled of light.
Ogw'okubikulirwa mungi.
Of much revelation.
Kwekumanya.
It's the knowledge. Full knowledge.
Naye erinnya lya Katonda.
But the name of God.
Lijjudde amaanyi mangi.
Is filled of much power.
Agatakoma.
Which is unlimited.
Tukoze tutya.
What can we do?
Era tusokera ku kiku bibiri.
What we first target on the two.
Kaakati era obuzibu bwavaawa.
Now where did the problem come from?
Kubanga erinnya lya Katonda.
For the name of God.
Erinnya Yesu.
The name Jesus.
Oba erimanyiddwa nga Yoshua.
That known as Yeshua.
Mu Lwebulaniya.
In the Hebrew.
Tuliyise emirundi mingi.
We called it many times.
Naye lindigaana okukola olumu.
Linafu? At times, is it weak?
Oba twagaana okukozesa amaanyi g'erinnya eryo.
We refuse to use the power of that name.
Oba sosi y'amaanyi g'erinnya eryo tetwagikozesa bulungi.
Source of that power, them we did not use it well.
Mm. Katonda yagulumiza ekigambo kye.
God magnified His word.
Okusinga
More than his name, the name of Jesus,
is
known as Yeshua in the Hebrew.
Ekigambo kya Katonda
the word of God
kijudde omusana mungi ogw'okubikkulirwa
much light of revelation
kwe kumanya Katonda okujudde
the full knowledge of God
erinnya lya Katonda
the name of God
lijudde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu
field of power of the Holy Spirit
agatakoma
which is unlimited
kiki tusookera wa
where do we first target
era ni kuba biri wana wagi alike nsibuko ya amanyi ga munne
of the two has the sourcing of the power of the other
chava kuchi
what caused it
erinya yesu ngali itwa mbuli kifo chona
name Jesus is called in every place
nene itala bisaburoko zya ulirimu
does not manifest salvation which is in it
kuranga mulinya yesu lyoka
for in the name Jesus alone
mwemuli oburoko zimugune
ku whether is salvation in heaven and earth
need watch lirokode nyu
but why have it not saved much
kubanga nsibuko y'amaanyi galiyo
the source of its power
tiyasitya teke bwako mulaka
it was not considered
ekigambo kya Katonda
the word of God
batwaluza nti butuli yite erinya
we thought when we would be calling the name
erinya lina atumala
the name will be enough
tulokoke
we be saved
lituyambe
gobe
mizimu
or just demons
naye
but
abalenze musambu bayite linya lya Yesu
the seven boys called with the name of Jesus
tugoba mu linya lya Yesu Paulo gwabulira
the name of Jesus whom Paul preaches
sibagamba Yesu tumumanyi
Jesus we know
Paulo tumumanyi
Paul we know him
nani
who are you
linya tiyaga nokora kulu
the name refused to work that day
gwachi
why
Muiserinyeri ebirundi mingi.
Call that name many times.
Yes, yes.
Jesus, Jesus.
Nebaga yeserinyeri olisinga manyago namugone kunsi.
Name is above all names in heaven and earth.
Yateri burokozi.
And is not salvation in any other name.
Ukujaka erinya Yesu.
Except the name Jesus.
Nolo zabaki bali ise ne ligano kubarukola.
They have called it refused to work for them.
Nsibuko ya manyi galiyo
the source of its power
yagalirwa
it was shut out
Katonda yagudumiza ekigambo
God glorified his word
okusinga erinyali
more than his name
uye
yes
tochirabye gwe
haven't you seen it
kubanga situna kisoma mu Bible gwoza njogera byange
the Bible you think I'm speaking my own words no
msumba
yes pa
oruvanyuma walinga muimide no moyo mutukuvu wakajotegeza abaganda bano
yes
ndi ekigambo kya Katonda kikitunyweziza wano
ne
balowooza byakusaga ne si kusaga
it's not a joke
waliwo ekyama ekirala
there is another secret
Katonda yagulumiza ekigambo
kye glorified and magnified his word
okusinga erinyali
more than his name
ekigambo kya Katonda
the word of God
kijudde omusana mungi
it is filled of much light
ogw'okubikkulirwa
revelation
okuleeta okumanya Katonda okujudde
the full knowledge of God
kyokanga kyewuunyisa
yet it is surprising
tisinga omusana ogwa guteeka mufe
if that light puts it in us
amanya amanji
the much power
agaita mu linnya lya Yesu
first the name Jesus
egali okagalabisibwa
and then it manifests
njobugago obwo musano ogwo kumanya okuguli mukigambo
the light of knowledge in the
world amaro okubuteka mbya bino ebyebbumba
put it in the vessel of clay
amanya amanja agaita mulinya lirye
eliro the power passing through the other name
agomo yo
of the Holy Spirit
negali okagarabisibwa kuberi Katonda
from God
obuzibu bwava
wa where did the problem come from
abashinga twaluze erinya lina atumala
of to sort the name will be enough for us
Next singa kiralado kweunyisa bigambo byonna
another surprising in all words
kigambo
the word
boyaje no kusina wewe erinya Yesu
came on the world was given the name Jesus
kitegeza yasoko kube kigambo yimukuru
initially who the one who was the word is the greater
era boyali asaba okuda mu kitibo ekisinga obunji
great to go back in the greatest glory
yagama zayo nga kigambo bwenali nawe
restore me as the word the way I was with you
Kati kigambo yajja muzingo gwe kitabo guno gwa muandikibwa.
The scribe written about him.
Boya garo kunyoma ekigambo.
If you want to despise the word.
Erinya tetigenda kukolera.
The name will never work for you.
Erinya lya Yesu.
The name of Jesus.
Ogurumiza kigambo kya Katonda waguru
nyo. The word of God high up.
Erinya.
The name.
Erinya Yesu.
Of Jesus.
Likula gobolokozi obo.
It shows you that salvation.
Likula gamanya amanja agalirimu.
The much power within it.
Yesu yabazibwe
nyi. Praise Jesus much.
Tutandise kwa na muzaburi.
We've begun with the Psalms. 138 verses 2. He speaks as he says like this.
Zaburi esula ya 138 n'olunyiro kubiri.
Psalms 138 verses 2.
Nasinzizanga eri yekaalu yo entukuvu. Era nebazanga erinnya lyo olw'ekisa kyo n'olw'amazima go. Kubanga ogulumiziza ekigambo kyo okusinga erinnya lyo lyonna.
Ogulumiziza.
You have glorified
ekigambo kyo
your words
okusinga erinnya lyo lyonna.
Above your entire name.
Samanyage gonna na erinnya lye lyonna.
But all his entire name.
Erinnya lye Yesu.
His name Jesus.
Tujja kulinyonyoka.
We shall get explained.
Mwebulani yabaliita Yeshua.
The Hebrew they called Yeshua.
Erinnya lyo.
And that name, it's of the Father. It's what he gave the Son.
Kubamba Bible yegamba namuwe erinnya.
The Bible say gave him a name.
Erisinga manyago na mugune kuzi.
Above all names in heaven and earth.
Erinnya lya kale bakobwe bulijjo kyota nakubikuliba.
See all what you've not been revealed.
Ekigambo kya Katonda.
The word of God.
Kisinga erinnya ly'obukulu.
It is greater than his name.
Niwankubadde erinnya lya Katonda.
Even though the name of God.
Eyawo omwana we.
It's what he gave his son.
Erinnya Yesu.
The name Jesus.
Mwe muli obulokozi.
It needs salvation.
Mulabikira amanyi g'omwoyo omutukuvu.
There appears power of Holy Spirit.
Aya. Musumba. Omanyo obuzibu bwajedda mu nsi muno.
Problem is in this one already.
Okay. Kati Zaburi 138.
Psalms 138.
Onyulo okubiri.
Verse 2.
Agambye ana gulumizanga erinnya lye.
Simplifies them.
Kati some tulabe ddamu uko kati.
Repeat reading we hear.
Zaburi esula ya 138 n'olunyulo okubiri.
Psalms 138 verses 2.
Nasinzizanga eri yekaalyo entukuvu. Era nebazanga erinnya lyo olw'ekisa kyo n'olw'amazima go. Kubanga ogulumiziza ekigambo ky'okusinga erinnya lyo lyonna. Rukusatu.
Njatenderezanga erinnya lyo.
I will worship your name. I will praise your name.
Olw'okwagala kukungi.
For your much love.
N'olw'amazima go.
And for your truth.
Kubanga.
Because you have magnified your words above all your name. The name of God
is
what he gave the Son. But what surprises most, now when you read there,
okay, Psalms 38,
1:38,
verse 2, I will worship towards your holy
name
and praise your name.
Era natendereza erinnya lyo.
For your loving kindness.
Okwagala kw'okungi.
And for your truth.
Era olw'amazima go.
For you have magnified your word.
Wango kulumiza ekigambo kyo.
Above all your name.
Okusukuluma erinnya lyo lyonna.
Babako.
You look.
Erinnya aliwadde agambye nti kati ngenda kutendereza erinnya Yesu.
I'm going to praise the name Jesus.
Naye ate ntegeera ekintu ekirala.
But I understand another thing.
Ndiate wagulumiza ekigambo ky'okulisinga.
You magnified your word above it.
Yes, mba Filipo tusoma aba Filipo sura ya 2.
When you read Philippians chapter 2.
Agamba nti mukama waffe Yesu yayiga okugonda.
Says our Lord Jesus when he learned to be humble.
Kitaffe n'addira erinnya liri erisinga amannya gonna.
Father got the name which is above all name.
Nali mutuma.
And he gave it to him.
Agamba nti.
And he said that.
Buli vivi likole ki.
Every knee shall bow. Let us read we hear.
Aba Filipi esule yo ku ino linyirwa mwenda.
Philippians chapter 2 from verses 9.
Era Katonda kiyava amugulumize nnyo. Namu erinnya liri erisinga amannya gonna. Olinyolo 10. Buli vivi lifukamirirenga erinnya lya Yesu. Eby'omuggulu. Nti. Eby'omuggulu. N'ebyokunsi. N'ebya wansi w'ensi. Olukumi n'olumu. Era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe. Katonda Kitaffe aweebwe ng'ekitiibwa.
Owulidde ekigambo ekyo?
Have you heard that word?
Yamuwa
he gave him
erinnya erisinga amannya gonna.
Above all names.
Mugunde kusi.
In the heavens and earth.
Era buli lulimi.
And every tongue.
Lwatulenga erinnya lya Yesu.
Confess the name of Jesus.
bulimi lwatulenga Yesu ye Mukama,
every tongue confess Jesus is Lord,
na buli vivi,
and every knee
livunamirenga erinnya
eryo, boweth to that name,
mugumune kunsi,
the heavens and earth.
Kati gwena isoka webuze,
you first ask yourself,
kati Zaburi 138:2 babaga mandi yagulumize ekigambo
kye, he magnified his word,
okusinga erinnya lye,
more than his name.
Tuli de mu Bafilipo esule ne yokubiri.
Had in the Philippians 2.
Ndibu yatuka kumukama wafu Yesu ati.
When reached the Lord Jesus.
Uruvanyuma lwokweto waza.
After humbling himself.
Nakakana.
And he crumpled down.
Narabikira mu kifananyi ekyabantu.
Appeared in the image nature of man.
Nani wankubadde nga liyenkana Katonda.
He was equal to God.
Teyakirowooza.
He didn't consider it.
Awo n'alyokamu erinnya.
There he gave him a name.
Erisinga amannya gonna.
Which is above all names.
Muguru ne kunsi.
In the heavens and the earth.
Ngabulimi uno kwatule linyeri,
every tongue has to confess that name,
nabuli vivi ngalino kuvunna,
every knee has to bow,
we wawo mugune kunsi,
yes, in the heavens and the earth.
Nikoruza te chigambo kya gulumiza chitya chaje chityo kusingeri nyalino,
how did the word come be magnified about this name?
Uruza chaje chityo,
you think how did it come about?
Uchimanyi nte yatumi bwelinya Yesu yasoka kuba chigambo,
you know the one named the name Jesus, initially he was the word,
ichigambo. Yes, he was
born. Praise Jesus.
Eranga ne chigambo naloli nya.
The word too is a name.
Naloli nya.
It too is a name.
Yes, he was born.
Praise Jesus.
Nenga sina bagende.
But before I go there.
Nyagado soko kutegeza.
I wanted to first tell you.
Wache chigambo chaje ne chigulumira.
Why the word came be magnified?
Wache chigambo cha Katonda.
Why the word of God?
Chagulumira.
It got be magnified.
Okusinga erinnya lye,
above his name,
erinnya lya Yesu,
the name of Jesus,
erimanyidwa nga Yoshua,
which is known as Yeshua,
Mulebulania,
in the Hebrew.
Cheje chitia,
how did it come about?
Omanyi bobosu mabikwa atume,
you know, if you read the Acts,
abalinzi bali omusanvu bajja ne bagoba emizimu mu linnya lya Yesu Paulo gwa
abuli, seven boys came just cast demons in the name of Jesus whom Paul preaches.
Erikwa atume mekee yompozi
Acts 19
19. Okay, katusome yotulire.
Let's read there, we see.
Olunyire.
Okwa tume sura ya 19 olunyire 13.
Acts chapter 19 verse 13.
Nayera abantu abayudaya abataliko wabwe abagoba daimoni ne betulinkirira okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu. Kwabo abalina daimoni ngabagamba nti mbalaiza Yesu Paulo gwabu ulida. Ulinyoro 14. Awaliwo abana musanvu abasukewa omuyudaya kabona omukulu abakola bwebatyo. Ulinyoro 15. Daimoni naddamu n'abagamba nti Yesu mutegeera ne Paulo mumanyi naye mwe mbe baani. Olinyore 16. Omuntu yaliko daimoni n'ababuukira n'abasinga bonna n'abayiza n'okudduka ne badduka okuva mu nnyumba eri nga bali bwereere nga balina ebiwundu.
Eyo yekkanisa y'emirembe
gino. That is the church of this generation.
Egoba mizimu mu linnya lya Yesu.
Demons the name of Jesus.
Emizimu negiganirawo negitabuka.
Demons refuse, they begin to rise up.
Olwensu nga beerabira.
For they forgot.
Amanyi gavaawo agajja mu linnya lino.
Power cometh from which comes through this name.
Beerabira nti ekigambo kya Katonda kikulu nnyo okubuulira.
The word of God is very
major
to be preached and to be known.
Kubanga ekigambo kya Katonda.
For the word of God.
Kigulumivu okusinga erinnya lye.
Magnified above his name.
Era bw'oba tokirina.
If you don't have it.
N'okozesa erinnya lya Katonda.
The name of God.
Teriko.
It never works.
Mbuzo kuyamba mochorum.
To just help you once.
Atuise nyo.
That he scolded us so
much. Na emi zimu jachizula ni mugamba tutegende. Fetu manye chisingo
vuku. You know what's the main thing?
Ibi mwagira katona kunimwe
vyo. That speak of God on your lips.
Tukukula mwini nyare Yesu Paulo
kwavu. That Jesus Paul preaches.
Yesu tumumanyi.
Jesus we know him.
Ne Paulo.
And even Paul.
Katimwe mulichi.
Now you, who are you?
Kubanga ekyandi bafudde ekyakabi kuba na kigambo kya Katonda mu mwe muli ki?
What are you?
Nejibatagulanga bolabe kanisa lujikola
leo. Tell them as they do to church today.
Bali kulinyala Yesu neberabide.
Jesus they forgot.
Ndi dine ekirisinga ekigambo.
The greater than it the words.
ng'ekigambo kino
and this word
amanyi mwe gayito okuyingira eri
power power through
mulinya
entering the name
kakati
now
kabakudya mbiko atumeno
you repeat us that act
nzaba ujitusomere mu luzungu
I request you read it in English
Acts chapter 19 verse 13
ebikolo bya batume sura ya 19 olinyirwa 13
Then certain of the vagabond Jews
era wajja bayudaya batali nako wawe batula
exorcists took upon themselves to call over them who had evil spirits
ne babakana okukobola ababaline emizimu kupo
the name of the Lord Jesus
erinyali amkama fe Yesu
saying
gabagamba
we adjure you by Jesus whom Paul preaches
tuba goba muri nyalia Yesu oyo Paulo gwabulira
iwe abayuda abatali koma we
batula no place they can settle and dwell
kwega tibasetolinze
no settle
abola abalukola batasetolinze mukigabo
no settled in the words
ngabali agara bali yao
they are hanging
bawoza chimuri nyalia Yesu
we name one thing name Jesus
bale mjia kusuya waluwa abatandisa okunyiga munyigira
chika to get angered why you angered
Sijazimu deri nyale Yesu sinaba kunyoma kuri nyale Yesu
God despise the name Jesus
when sabali embitabu lijo
I call it every day
era manyinga liliko muri oburokozi
I know it
naye namanya ama oburokozi bwamo kulabika
it's salvation to manifest
buyiteri mukigambo
passes by the word
kwanga bano abamukuba kwa abayuda abataina we batula
these Jews had no settling place
abali yao abatambuze tambuze
just moving up and down
ngabetwala
and they took it unto themselves
ngabatandika okuita abaliko emisimu
began to call those with evil spirits
banga muje
that come
fitukana kubasabira
go to pray for
call over them who had evil spirits
ngababa kobola by name is zibu kupo
the name of the Lord Jesus ngabatu kakone batandika ngabona aveli yes again
Jesus
record that in
the
Yesu
talk in the name of Jesus
ngamulumba bulumbi olwakuba mwaulide linya
because you go with it chases demons you go with the name only
Ngabuli gwe musingana emikono
find you lay hands on them.
Mizimu jaso kanijiza njiza nkakasa
first rain from them and fled.
Niziduka
and fled.
Ulwelinya
for the name.
Nini chizura bado bali empty
kabaina mchigana. Empty they have no word in themselves.
Tugena kweka ngabiriza.
Are going to begin to challenge them.
Bagamba baba gobanga.
They used to just
Yeah, yes.
In the name of Jesus.
Paulo gwabulira.
Whom Paul preaches.
Awo kusoka ne baddukanga.
Initially they ran.
Wanga badduka.
For the rain fled from them.
Nia mzimu nechizura nzikamba.
Demon discovered.
Semora buli muntu yenata inachi ali.
Every person with them is nothing.
Taina wadwo mulamagwe chigambo.
Don't even in the word in them.
Baje batgoba goba anu mulinyali oli.
Yes, as in the other's name.
Tuchizude.
We've discovered.
Baina chibali.
They are nothing.
Binomikebe
these are empty things nothing like the word of god
tugaendu batagule
skotera them apart
era kati right baba mukanisa kujitagule msana na chiro
they never stop tearing
kanisa yavuka empty things demuri kigambo cha katuna
without the word of god
era tebasuka kumanya
they did first know
ni kigambo cha katuna chigulumivu kusinga elinyali
god is modified the power
elinyali yesu
the name of jesus
ni wabadenga lirimo oburokozi
even though it needs salvation
era nge kigambo tuchigulumiza
when we go magnify the
elinyali yesu jerikomo kukola
the more the name of jesus works
Kagati botunuliro nyole 14.
If you look at verse 14.
Rugamba boyuti.
It says like this.
And there went seven boys.
Erade wageda abalenzimusanvu.
Seven sons.
Abana abalenzimusanvu.
One of the what? Kigambo cheyo.
Abalenzimusanvu abasikiva.
A Jew.
Omuyudaya.
And a chief of the priest.
Eyali kabona omukolo.
Who did so?
Eyakola ngecho.
Ee baveri uri yabadago bagoba yasusugoba
try to chase them initially yes
bano bali baveyo muchiringecho
once they coming from that group
ole 15 ne bagamba
the verse 15 they say
and the evil spirit answered
emyo ye mibine jibanokola ne jigamba
Jesus I know
yesu mumanye
and Paul
ne Paulo
but who are you
na ye mwe mwevan
muri mikabe wanani kuma
the teens challengers
tumina de jigambo
don't have even the words
Laba
look at them. We fear one thing.
Aba ine chigambo cha katondo.
Those with the word of God.
Aba ite linye.
They call that name. And we flee from them.
Umanyiro achi.
You know why?
There where
we end it shows
that
the word of God has those who fulfill
it. The
holy angels
and fulfill
it in the name of Jesus.
There is a great
problem that side.
Psalms
103:20.
Angels,
the mighty ones,
who
fulfill the word of God
and
listen its voice.
And
in the name of Jesus.
Don't
pray in the name. If you don't pray in the word, before you speak the name,
yeah,
it's nothing.
Yes,
Jesus, we know, and Paul. Now you. Now who are you? Look to these empty things. And they're in churches.
The
salvation of these days, they don't get out. They know who you are. Empty things.
They know
they're nothing. Empty things.
Move on,
discover your problem come from.
And
an introduction not begun on that heading.
Say,
who are you?
The verse,
till they said,
and the man in whom the evil spirit was leaped on them.
Era omusajja yalina emyoyo emibi n'ababuukira.
And he overcame them.
Era n'abawangula.
And he prevailed against them.
Era n'abawangula.
Ng'olwaleero kati balina kubasiba miguwa.
Tie you with ropes.
Yeah.
They kept the one possessed. Tie them. Tie the ropes.
If they don't
get them, they end up tearing them. All their clothing.
They
even trained macho men in the church.
They
stand like that, waiting to capture
them
with ropes with themselves.
Even the veils,
they cover those who will expose their privacies with them.
Because
when they count the women.
And prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded.
When you ask those boys who get possessed with demons, the wounds they have, the boxings of the demon, they box them up a cut.
They have
to wait to begin lift weights, weight lifting. Problem.
The
pastor finished all his ways.
He
said,
"Demon
kicked me under there." You saw him.
Hallelujah!
Hallelujah! You chase it. He has been kicked.
They
said, "Now."
Get
macho men for the situation. It's not easy. The problem came how?
Came with no
one the word of God.
Never was a
they
call
the name of God.
The
name of Jesus, demons of fear.
These
are empty tins. The word, don't fear them. Now they
are
you call the name, you
tired.
They are going to tear you. Serious problem.
Yes.
These are empty things. Waste time with us. Let's go tear them. Pastors had to buy ropes.
They had to buy
veils which cover the women. Women should not expose their privacy to them. I don't know the boys which tie them.
They still
have some sanity in them.
For peeping
to nakedness of women as you tie them, you can lose focus on that.
mpozi n'okutrainingamu nkuba akanyama.
Even to train the macho man.
Era ojja kwetegereza abalenzi n'abawala abakwata emizimu bakakole.
Who touch those who are with demons, they have lifted weights.
Kubanga ekizibu ekyajja,
where the problem came,
bajja balekawo ekigambo kya Katonda,
abandoned the word of God.
Ekigulumivu okusinga erinnya,
magnified brand name,
erinnya lya Yesu,
the name of Jesus.
So nga bandisikoza ekigambo kya Katonda,
yet would have first held the word of God,
erinnya nirabisa amaanyi,
and the name manifested the power.
Lakati labako,
now you see,
okujja kwa ekigambo,
the coming of the word,
tulaba musana,
we see the light.
Naye ate Katonda alagira omusana oguwake mu kizikiza,
God commanded that light shine in the darkness,
ekizikiza eky'obulimbo bwa Satan,
darkness of lies of Satan.
Era n'agamba nti obugagga obw'omusana ogwo oguli mu kigambo oguleeta okumanya Katonda, bugagga bwatadde mu kibya kino eky'ebbumba, balyoke bakulabewo bugeme Yesu bane omusajja oyo no kuba Bayibuli emaliriza egamba nti obugagga obwo yabuteeka mu mubiri guno ogw'ebbumba, amaanyi amangi ne gavanga eri Katonda mu linnya liri erya Yesu, so se erife
from us.
Ah, olaba kyetwakola,
you see what we did,
twesalawo okuwereka nga tuli empty tin,
so they leave ourselves empty tin.
Emizimu ne gituuka ogamba,
demons wish to say,
gwani,
who are you?
Jida kubasumba abamu be mmanyi obulungi,
come on, some pastors I know of well,
we
you
kayanja
kayanja
umanyirani,
would you familiarize?
Nijibe changale nyo sibule okuvuma
ne challenge and abuse them.
Simayo bakayanja china.
You don't know which kayanja.
Bakayanja banje. Nice.
It's the name.
Okay.
Many are kayanja.
Nje sina gwengamba.
You have not spoken to anyone.
Ndogede kayanja bagovayo uje yo.
When you come out, it's up to you.
Nemyo nachiribwe chityo.
But in all it's like that.
Kanisa.
Church.
Njagala mde mugulumise chigambo cha Katonda.
I want to resume magnify the word of God.
Kusinga elinyali.
More than his.
Irani wangu badenga tugulumise elinyali ya Katonda.
Magnify the name of God.
Elinyali ya Yesu lili waguru kusinga manyago na mugone kunsi.
Above all names in heaven and earth.
Irata ili burokozi.
There is no salvation.
Mulinya dala.
In any other name.
Ukuja kelia Yesu
Kristo. Except of Jesus Christ.
Naye njagala okutegeeza.
But I want to tell you.
Singo naba nelinyali ukatirigina kola.
You have the name alone, it will not work.
Baita babili atomunga mugulumivu ku munne.
Two, one is magnified above the other.
Yesu yebazibwe nyo.
Praise Jesus much.
Omainde akugamba nkombo awatali linnye.
No, they have never told you without that name.
Debato unachina
chini. They didn't create anything.
Bakugamba.
They told you.
Awatali chigambo.
Without the word.
Tewali najimwe chakulebo.
It was created.
Uyagala kwerabira enkola z'ebintu.
Don't forget the ways things are made.
Biyagala okukola tebigenda kukolebwa mpaka ngekigambo wali.
That will not be made till the word is there.
Erinnya liryoke likuweereza amaanyi agayita mwoyo omutukuvu gakole. Ekyo kye wasooka ggwe okwerabira kanisa.
That's what you first for God church.
Nti awatali kigambo.
That without the word.
Tewali kina kimu ekyakole.
Nothing was created.
Wow. Tebaka makomba watali linye.
Not only without that name.
Tewali kina kimu ekyakole.
Nothing was made.
Ebina akolewa byonna.
All things to be created.
Bijja kuva mu kigambo.
It will come from the word.
Erinnya lisindika amaanyi.
The name will send the power.
Kubanga jukira erinnya nga terina kulabisibwa.
Remember before the name manifested.
Kigambo yaliwo era nga yakola.
The word was there and it was one working.
Era manya nti mu BC yonna.
The entire BC.
Twayita ku linnya Yesu.
We did call the name Jesus.
Ibyo no ino kubitegera gwomanye bannabbi bakolanga mu linnya lya
Yesu. You have to understand that prophets worked in whose name?
Baga manga.
They used to say.
Ekigambo kya nabbi obwe kiri.
The word of that prophet is.
Ah, ndi nebikolebwa nga ekigambo kya nabbi bwe kyabadde.
As the word of the prophet was.
Gwera bidde ebintu.
You forget things.
Kagadi mubakolise chokubire sura yako na.
In 2 Corinthians chapter 4.
Olunyi uno olwo mukaga nuno musavu.
Verse 6 and 7.
Ayogeranga agamba bwati.
He speaks as he says like this.
Abakolinso chokubire sura yako na olunyi uno mukaga.
2 Corinthians chapter 4 from verse 6.
Kubanga Katonda ayogera anti omusana kuli akamukizikiza. Eyayaka mitima jaffe. Okuleta omusana ogwokumanya ekitiibwa kya kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo. Olunyolo musanvu. Naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba. Amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eri ffe.
Owulidde ekigambo ekyo Katonda yalagira
God commanded
omusana
light
gwe tugenda omanya nti gwe guli mu kigambo
no is the one in the word
gwakenga mu kizikiza
shining in darkness
ky'ekyobulimba bwa Satan
so the lies of Satan
yalagira omusana
he commanded light
gwakenga mu kizikiza
shining in darkness
omusana gw'okumanya
light of knowledge
ekitiibwa kya Katonda
God is glory
mu maaso ga Kristo
before Christ
tinayo obugagga obwo abutadde mbya bino eby'ebbumba amaanyi amangi galyoke gavenga eri Katonda so si eri
ffe
amaanyi amangi galiyita muli lye erinnya naye ekigenda okuyisa ekintu nga alagidde omusana guno ogw'ekigambo ogwaka mu kizikiza eky'obulimba bwa Satani omusana ogwo oguleeta okumanya ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Kristo najja ateeka obugagga obwo mu ggwe n'olyoka oyogera mu linnya lya Yesu ndigoba nga oli mugagga toli mukebe guli gw'owulidde ndiko abatume 19 gwabuuza gwani Yes,
Jesus and Paul, we know.
Gwani.
Who are you?
Mizimu jejeogera.
Demons are speaking back.
Gwani.
Who are you?
Tukulaba oli mukebe.
An empty tin.
Tori mwade necho buka.
Nothing like a treasure in you.
Niba gendulaba omugagga ali. No mugagga ekigambo kyokka. Musana guli ogwo okumanya.
The light of knowledge.
Waka guli mugwe bugagga.
It's within you treasure.
Musana oguita mu kigambo kya Katonda.
Passing the word of God.
Indeed,
the most important thing is in them.
They have
treasure.
Omanyi obugagga bw'ekigambo kubanga agamenti yalagira omusana gwakenga mu kizikiza naye omusana gwetwogerako ogw'ekigambo kya Katonda n'ekizikiza obulimba bwa Sitaani omusana ogwo ogw'ekigambo kya Katonda oguleeta okumanya ekitiibwa kya
Katonda
mu maaso ga Kristo obugagga obwo
otadde
mbya bino eby'ebbumba amaanyi amangi agayita mu linnya lye lya Yesu nga tuliyita gavenga eri Katonda so si eri
ffe
olengedde kati giri emizimu gyoyo ebuka atume 19:13
n'olukukeera
giba tegijja kukubuuza nti gwani
Yes
njogedde erinnya lya Yesu nina ne kyendi nina ne kyendi kugoba ate nga nina kyendi manyi bwogera n'oyogera mu linnya lya
pulezidenti
nga tokola mu state house
don't walk in state house
tebakuwuliriza
doli ogeddeko
naye bw'ogyayo n'ejjinja
bring out your peeps on yourself they show by themselves
nze ndi jeno
I am a general
mu magye
in the army
agakuuma Museveni
which protect the president
gambe vowel mu linnya lya Museveni
they are in the name of Museveni
gamba ate jeno ate ayogedde erinnya ly'omukulu
pocket the name of the head
Tegera kino gwe.
Understand this you.
Nti ekigambo kya Katonda yakigulumiza nnyo okusinga erinnya
lye. The word of God magnifies.
Erinnya lya Yesu. Era nga naffe tulina okugulumiza ekigambo okusooka. Erinnya nalyo litenderezebwe. Erinnya lirabisa amaanyi amangi. Emizimu giryoka gikusanga gigambo.
Demons will find you say. They will get stunned and get backwards.
Aya bano sibe ba bulijjo.
Bano sibe amoje. These are not usual.
Sibe empty tins.
These are not empty tins coming, my God.
Bali ne kisinga obukulu ekyatonda byonna.
The tower which created all in them.
Kigambo bano.
The word is in them.
Tufude.
We are finished.
Bayinza okutonda ano ba malayika.
Ne batukoba emisinde. And they chase us.
Kadi gwoera bino yakizibu bwekyajira wewo. Kanisa wabati.
Church, what happened on you?
Bible yegamba nti ekigambo kya Katonda kibuulirwa mu maanyi amangi
n'ebyamagero
bingi
ne bikolebwa
nti nti ekigambo kye kyeyongera amaanyi g'omwoyo agalabikira mu linnya lya yesu nageeyongera kubanga nagambyeko ekigambo kya katonda musana era mu zabbuli eya 119 ayogera ku kyo ng'agamba
bw'ati
katisokerisoma olwa 13 zabbuli 119 olunyi lwa
13 let's first read verse 30
zabbuli esula ya 119 olunyi lwa 3
119 verse 30
ebigambo byo nga biguliddwawo bireeta omusana biwa okutegeera abatalina magezi
ebigambo byo okay Psalms 119
zabbuli 119
verse 130
olunyirwa 13
the entrance of your words
okuyingira kw'ebigambo byo
gives light
kuwa omusana
it gives understanding
okutegeera eri abatalina kutegeera
kugamba singa ekigambo kino okigulirawo nga kiyingira ng'obugagga kireeta guli omusana gwe
twogeddeko
wali eri mbakolisa ekyokubiri esula eri ey'okuna
Verse chapter 4, verse
6
and
7.
God commanded light that of the word of God to shine against darkness, of
light
of Satan, the powers of darkness. The light of the word of God, knowledge of glory of God before Christ,
this
is
especially
put in the vessel of clay.
And
there you will be something. That the much power
galabikira mu linnya lya Yesu irimu obulokozi lyokka mu ggulu
n'ekulusi
galyoke galabisibwenga okuva eri Katonda so
seerifu
kati kyava agambye
ennyingira
y'ekigambo kwegamba bwe kiggulirwawo bireeta
omusana
nga bitandikiriza butandikiriza
biti
okuyingira mu bulamu obwo
mu
magezi g'omukutegeera
mu
mutima gwo omusana guli ne gutandika obugagga ne butandika
ozimbibwa
nti era n'otandika okufuna okutegeera gwe abadde simple simple
bayibuli
egamba nti simple ones
webagamba
nti oli
simple
mizimu gwe gikutuukako
when demons reach you they rate you like this
yisimba mulayini
n'ogoba gumu kugumuatumanyira
musimbe
rayiti
But they understand.
I don't understand where problems came from.
This new generation,
we don't see how they chase
people.
They from realize who? They come on what deal in this place.
Wani agaan tuita linya
lyo. Who told you we call only the
name?
This thing we first mark in
the heart.
The word of God.
And we
glorified the name. You see.
Simple,
spice in the kingdom. That is of two. Almost three. The kingdom of God. The kingdom of Satan.
And
the kingdom of the world.
Omanyeki kunyomesa.
You know why you're despised?
Uri mukebe.
You are not an empty tin.
Tori mwado muendo gwekigambo bugagga.
Don't have any worth of the word the treasure in you.
Nemizi mumbwa kabaka bwacho
tikamo. Demons in the kingdom they say.
That simple guy.
Yo you mutually tiny chali.
Yeah.
Nothing.
Sawa batandika mekosa.
They begin what time to pray?
Okay, tujagena batandika msango.
At what 7th hour?
Tano tujja kuba twatudde
na vote. Our we shall be already in the seats. Waiting for them. Where do we sit even? They wait.
Mugena saba mulinyali.
You pray in whose name?
musabe nga
fe tuli wana. We shall not live here.
Na babu temuinache muri
ani kwa mmanyira. You deform your lives.
Ogena ulira mtu de mugambo bya moyo muite injili.
In your words you call the gospel and they begin.
Ah
no. That's how they act.
Twaliza muri.
You can you chase us?
Kari ngaji kudivert ngango pane ko
bibi bale. You leave the gospel.
Tugendo gobe mesimu
jitu. Chase demons now.
Jiba manyi.
They know you.
You are simple.
But they are nothing. Tebaina chebali.
Kubanga nendani kwa yo musana oguli mu kigambo. Tegeza nga kwa musana ko yingira obugaga buyingira.
They had entered the pressure to enter. And you find a pastor fighting to get 4 verses in his head.
Mbambi.
Treasure in the word that magnifies.
That is simple, guys.
This pastor is
always there at one. They say at 1 p.m.
It is PM.
They are always there making a noise in the name of Jesus. But
it's
empty. Yes, that's God there. They are to the place of Saba Saba.
Yes. Pray.
In Acts 16, verse 16, divining the demons were there. They were reading the prayer in the name of Jesus.
Now, come in the
Acts.
Only prayer you don't magnify the word of God.
Demons
entered
in the presence of Jesus.
Demons. And
there
is the church out there. They come on the head of
boys
and women, and the girls and the women. They have closed their clothes. They are looking like wild cats. Like that.
They
cut their lashes, painted ones, painted their lips. Now these eyes, they paint black here. And they even lash these lips. They put others and they are pointed like that. Like that. They look like that. And they have nails. They put elongated them, they put on others. They have hairstyle. They are covering half eyes.
Illuminati style.
One eye. And they have clothed their
panties.
And they no more clothes.
They
cut veils on themselves.
Cut
them, not fitting them. And they come
for
demons are seated in them.
You
check yourself, you see you're dead in yourself. That is what happened.
You see.
They judge something which is
dala
is tell. You can enter there anytime you want. Even the disco, they pay for them. You don't just enter there.
Church,
I don't know where you turn to what.
It's
for the brides and groom who have no worth in themselves. Everything comes to enter free. When they speak for lacking light of the world, and they say, when the sons of God gather,
Satan
gathered among them,
he got that
stand up which is him.
mulukungana lwaffe
in our gathering
olwekika ekitukuvu
of the holy clan
ekika kya Katonda
the clan of God
olukungana olutukuvu
the holy gathering
okuwulira okubeera Katonda omutukuvu
from the holy God
okuwulira ekigambo ekitukuvu
a holy word
n'emizimu we gyakunganye
even demons came together there
ekyo kyakoma dda emyaka 2012 kati
egiyiseeback
nga basitaani babagobye mu lukuŋŋaana
lw'abatukuvu
bwe baakuŋŋaananga eri mu ggulu baabagobayo ne batabawe wadde akafu kati ffe tubakkiriza nga ate ebikolebwa mu ggulu bye tulina okukola
bwaba
abagoba mu ggulu ne batabayo kafu ffe we tukuŋŋaanira we tukolera ebikolebwa mu ggulu tebalina
kuŋŋaanirawo
kakati olaba ekizibu
erizabuli 19 onyirwakumeka olugaa kigambo kya Katonda tabaaza
zabuli 19:15
zabuli esula ya 19 n'olunyiro 15
Psalms 119:105
ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange
ekigambo kyo tabaaza era ekigambo kyo musana eri ekkubo lyange katirabako bwe twabadde tusoma mubakolisa ekyokubira essula ya 10:6-7 nti omusana guno ogw'ekigambo gwe yalagira gwake nga mu
kizikiza
ekizikiza eky'obulimba bwa
sitaani
n'ekizikiza eky'amaanyi aga
sitaani
nti ogwo omusana ogw'ekigambo kya Katonda oguleeta okumanya ekitiibwa kya
Katonda
mumaaso ga Kristo Yesu
Jesus
nti Yesu nga tonnaamutuukako n'obugagga buli eno mumaaso ga Kristo buli
obugagga
gye busookedde
naaga
munyoro omusanvu naye obugagga obwo abutadde mu bya byaffe
by'ebbumu
amaanyi amangi gavenga eri
Katonda
so serife kati tugenda okuyita erinnya liri
olwedde
munda muffe tulinamu omuwendo tulinamu obugagga obugagga obw'omusana gw'ekigambo kya Katonda kati ng'ogenda okwogera ng'olina ky'oli si mizimu kugenda kukubuuza
lubatume 19:13-15
yesu tumumanyi ne pawulo nemmwe baani nga giggwa mu kukutaagula kuyuzayuza ngoye ogenda fuutuka misinde ng'oli mukunya ng'oli
bwerere
era emirundi mingi muba mulina okujja n'engoye nyingi mu kuŋŋaaniro gali kati munda waaba mukazi oyambala
nika
n'oyambalamu
you put a panty
short,
a short one a short
no yambala pantaloon
and you ties a tight panty again
no yambala peti
and you clothe a peti
oba ni wesiba mune ekikoyi
or you tie a clock in your waist
no luko yambala skirt we chitete ine blouse
a skirted dress on yourself
what many
because you know where you're going it's not easy there
kari jamizimu jasura
demons
mtibano beba muje ba empty tins
these are empty tins
simple ones
abantu abatali ababuya buya simple
era jibera munchi kone zigamba
the meetings they say
bumuje buliye empty tins
simple ones
tukena kulumba
we are going to attack they come when they are all warming up
ujiulira abafull knowledge
when they hear those of full knowledge
you know the vumbe lyo kumanya linyoka
yona Alex Melcia
you need to get mutawana
ogenda
yo genze kususa
go there you go on a suicide mission
you need to
arrest you there
It's a short deal.
And it
sends you into the
supernatural.
No, Abaddon and Mike and the fire and they chase demons.
In Psalm 35, 6 downwards, 5 and 6.
They reach a place, they take it and they torment it. They pour a slip
of
oil around where it's running from. And it runs, it's not going anywhere.
And
they see Abaddon, Michael,
the
angel of fire. It's trying to run, not going. And it's not going. Trying to run, not going.
The
others torment.
Now,
God, child of God, how it's magnified.
Because
if you see angels, we call it the name of Jesus. Everyone to hear the word of God and
his voice.
They come work in the name of Jesus. If you read that Psalm, 103 verse 20.
Zaburi esura ya 13 n'olunyiro wa 12.
Psalms 103 verse 20.
Mumwebaze mukama mwe bamalayika be. Mwabazira abamanyi abatukirize ekigambo kye. Ngamuli eddoboozi ly'ekigambo kye.
Mumwebaze.
Praise him.
Mwe bamalayika be.
You his angels.
Abatukirize ekigambo kye.
Who fulfill his word.
Ngamuli eddoboozi ly'ekigambo kye.
Listen to the voice of his
Mwebaze
word.
Mukama.
Praise the Lord.
Mwe bamalayika abazira abamanyi.
You the mighty ones.
Abatukirize ekigambo kya Katonda.
Who fulfill the word of God.
Ngamuli eddoboozi ly'ekigambo kye.
Listen to the voice of his word.
Erinya.
The name.
Lireta amaanyi agali mwoyo omutukuvu.
Brings the power which is in the Holy Spirit.
Naye bo bakimanyi. Bamalayika abagwa n'emizimu n'endwadde.
The sicknesses and the demons.
Zikimanyi tewali kyakolebwa.
They know nothing.
Abatali kigambo kya
Katonda.
Era ekigambo kya Katonda bwe kyagamba kikolebwe.
The word of God say let be done.
Let there be.
Leka wabeewo.
Nga kitondebwa.
That's to be created.
Kati bamanyi bulungi nti waliyo enkumi n'enkumi z'abamalayika.
There are thousands of angels.
Abeetegefu otuukiriza ekigambo kya Katonda.
Ready to fulfill the word of God.
Kigambo oyo.
That word.
Yasooka okujja mu zingo gw'ekitabo gwamuwandiikibwako.
First came in the scroll written about him.
Najja mu Bible yonna nga ye wuuyo.
The Bible is the one.
Tetunnafuna linnya lya Yesu.
Not yet got in the name of
Jesus. Naye ng'abasajja bagamba.
Yet the men say.
Ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri mu nze.
The word of God is in me.
Ng'ekigambo kya nnabbi bwe kyabadde.
The word of the prophet was.
Kati ffe tetwamanya biki ki ekigenda mu maaso.
So what is moving on?
Kati ne bamalayika bokka.
Even angels alone.
Ne bona amuyita. Mu linnya lya Yesu. Jangu Michael.
Come Michael.
Ngalinzo yogere kigambo kya Katonda kigamba kitya.
Speak the word of God says what?
Neddoboozi lyakyo liriritya.
Even its voice, how is it?
Otegedde kigambo awo.
Understood there?
Gworoza bamalayika kati ne bobayita mu linnya lya Yesu emirundi kanaana.
Call them in the name of Jesus 8,000 times.
Kale ne bomala omwaka nga kyokola. Tebajja wadde.
They do not come.
Paka ng'oli mu kigambo.
Until you are in the word.
Kalunga kumogoleddeko kubanga eri gye tusomere sala ku Sunday.
He intend them for where we pray prayers on the Sunday.
Tujja tuke eyo walaki
eyo maso eyo. Deep far ahead there.
Nenya gadde mukama ngabwa akagambyeko nti kabasongereko leero.
Wanted God has said that you point on it for them today.
But giringa bwe kiri ekintu
kino. Understand how that thing is.
Kati kiri bwe kiri.
It's like this.
Katonda agulumiza ekigambo kye.
God magnified his word.
Okusinga erinnya
lye. Above his name.
Erinnya lya Yesu.
The name of Jesus.
Nti likola.
That it works.
Muguru ne ku nsi.
The heavens. It's the greatest name.
Muguru ne ku nsi.
In the heavens and earth.
Nenya agadu tegere kimu.
I want you to understand one thing.
Ekigambo kya Katonda kyaliwo ku lubereberye.
The word of God was there in the beginning.
Lino lisinga muguru ne ku nsi. Erinnya lya Yesu.
The name of Jesus.
Mugune kunsi.
The heavens and earth.
That
is greater. But the word.
Chita muguru yonna.
It passes through all the heavens.
Ne chigenda kuntandikwa.
It goes to the beginning.
Ne bakola buli kintu nga kye kiriwo.
And they do everything, it's the one there.
era kyagamba nga bwe kyali mu mubiri wano
nga
bakituumya erinnya Yesu nekigamba nze nzizayo mu kitiibwa kye nalimu omu naawe
ng'ensi
tezinawa liri linnya lye nga ye naye naye waali because kiringanga kugamba erinnya lya mutume eryebazibwe erinnya lya mutume nga ly'amaanyi n'otuuka ku mutume
n'ogamba
kakati ayinza nakubuuza erinnya lyange nange ani mukulu erinnya ly'omuntu n'omuntu ani mukulu kubanga eyatumibwa erinnya eryo
yekigamboerinnya
lye eryasooka okuba nalo liri lya
kitaffeerya
yesu
lyerya
kitaffe era abantu beebuuza erinnya lya katonda omulamu kitaffe tuwulira nti kitaffe naye
yeyaani
kitaffe buvunanyizibwa naye erinnya
lye
ono yeye gwe tuyita yesu yekigambo ddala oli gino kigambo lyerinnya lye era baali baagamba ku 19 ng'alina erinnya litamanyiddwa muntu
yenna
n'erinnya lye ng'ayitibwa kigambo kya katonda erinnya lye lya ddala liri lya kitaawe lya yesu nabyo mujja
kubitegeera
naye ate katonda yaddira yagana erinnya eryo wadde ndikuwadde lyange naye njagadde gwe ate
ositukenye
yesu n'agamba taata nkugulumiziza ku
nsi
erinnya liri yali agulumiza nange ngulumiza naye bulijjo weebuuza yesu yagulumizaani bwe twogera yesu tuba twogera kitaffe
kennyini
naye ati bwetwogera ekigambo tuba twogera kigambo
kennyini
aya gwe bulijjo tolinamanya kakodyo naye kirungi tuli mu mulembe omupya ogulina okumanya katonda okujuda n'ekitiibwa
kye
buli kitabikulwa kirina okubikulwa yesu yeebazibwe ennyo abantu bawulira nga ga yesu yeebazibwe oba balowooza tugamba ntugamba kitaffe yeebazibwe Bible egambika tume sura ya 4
Bible see in the Acts chapter 4
nga nsingako ennyanjula y'omutu ogwo
as a sum of the introduction of that head
yes yebazibwe
praise Jesus much
tuli mbiko yabatume
we are in the Acts Acts chapter 4
katusome ku sala eno owulire bwe yali
let's read of this prayer you hear how it was
mbiko yabatume esula eyokuna n'olunyo olusooka
Acts chapter 4
katuve ku lunyo olwabiri
verses 24
yes
mbiko yabatume esula eyokuna n'olunyo olwabiri
Acts chapter 4 verses 24
kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira 21 n'abo oluvannyuma lw'okwogera okubakanga baabata nga tebalaba kye banaabalanga okubabonereza olw'ekibiina kubanga bonna baali batendereza Katonda olw'ekyo ekikoleddwa olunyo lw'abiri mu ebbiri kubanga obukulu bwe
katukendezeeko olwobudde olwabiri mu ennya somo olwabiri mu ennya
bikola batuma essuula
Acts chapter 4 verse 24.
Nabo nti nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda ne bagamba nti Mukama gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna 25 gwe yayogerera ku bw'omwoyo omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe Dawudi omulenzi wo nti abamawanga kiki ekibeesazizza akajegere n'ebika birowoozezza ebitaliimu 26 bakabaka b'ensi basimba ennyiriri n'abakulu bakuŋŋaanira wamu ku Mukama ne ku Kristo we 27 kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi we omutukuvu Yesu wafukako amafuta Kewude ne Pilato wamu n'abamawanga n'ebika bya Isirayiri 28 bakole byonna omukono gwo n'okuteesa kwo bye byalagira edda okubaawo 29 kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe owe abaddu bo bagume nnyo okwogera ng'ekigambo kyo
Basaba.
They prayed.
Nti tuwe tugume nnyo.
Give us we get bold.
Okwogera ekigambo
kyo. Speaking of your words.
Because kyali kyetaagisa nnyo.
It was needed much.
Okubulira ekigambo kya Katonda.
Preaching the word of God.
Tujja mulaba.
We shall see him.
Tuwadde tumanyi nti kigambo kya Katonda.
But we know that the word of God.
Yatumibwa erinnya.
The one who was given name Jesus.
Ne Yesu okujja mazino gw'ekitabo Bible ogwamuwandikibwako.
Came in the scroll of the book Bible written about him.
Eranga bwe tuba tubuulira ekigambo kino.
Preached this word.
Tugamba okubulira Bible yonna.
Then you preach the entire Bible.
Ngamba twala tugume nnyo tubuulire ekigambo.
Bold preach the word.
Kubanga bo baakimanya.
They knew it.
Singa basoko kuguma mbo.
They get be strengthened in them.
Ne babulira ekigambo.
And they preach the word.
Gana amanya amanja agayita mu linnya lya Yesu.
Much power passing name of Jesus.
Gagenda kulabisibwa.
It is going to manifest.
Kubanga gye banakoma bonga balina obugagga obwo bw'ekigambo mbo.
Them as they had treasure of word in
them. Ne babulira.
And they preach it.
Ne buyingira mu balala.
It is in others.
Amanya gagenda kubaga eyongera.
Power is to increase.
Kubanga amanya.
For you know.
Singa obugagga buno mbukola transfer.
Treasure like transfer.
Gaya buli mu kigambo kya Katonda.
As it's in the word of God.
Mu Bible.
The Bible.
As
it's put in me.
Nentekane mugwe.
I put in you.
Uli omukufenga ali wali yasaba amanyi ga veri Katonda.
Bring the power from God.
Omanje chetukunganya.
You know what we gather?
Buli omunga bayino mu amanya agamala.
Has to be given power.
Omanje chetubera.
You know what we appear to be?
Chule baga mukama.
Say this a Lord.
Ntinga tonna tu amanyi kola bya magero.
Give us power to walk miracles.
Ebye unyone ebilingebyo.
Soko
tugumie.
First
Tuwa amanyi tuogere ekigambo kubanga tuna tukyogera amanyi gali automatic.
The word for when we preach it automatically power will come.
Kagenda kuva gyoli.
It's to come from you.
Okuyita mu linnya ly'omulenzi wo.
The name of your son.
Mukama waffe Yesu.
The Lord Jesus Christ.
Amanyi g'omwoyo mutukuvu galabisibwe.
How the Holy Spirit manifest.
Amanyi agalabikira mu gira bamalayika abazira.
Nabo bajje. The mighty ones to come.
Baga singe kigambo kino kikwatibwako.
What is handle?
Kivula te tukuta mu kigambo te tusobola kuva.
Kuti tusoboka. Can't leave the word.
Entegeke singo bulungi yo jetuyinzo kuwa wansi wenjuba.
That we can give in this world.
Oleme kuba muje. Namba simbi.
Be a simple person.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Ngatwi tulino ko kwegamba bwe tuba bakufuula ekyenjawulo
mu bwakabaka
bw'omuggulu
mu
bwakabaka bwa
Katonda
mu bwakabaka bw'ensi
n'omu
bwakabaka bwa sitaani butuuke bugambe baaba waliyo empagi gye basimbye eri luwaga
tenyeenyezeka
tulina kuteekamu obugagga bw'omusana
ogw'ekigambo
kati ino erinnya likuyamba okuleetanga amaanyi ag'omwoyo omutukuvu n'eggye lya bamalayika abatukuvu katweyongereyo owulire
bikolwa bya 4:1 n'olunyi lw'asatu
atudde olw'29
bikolwa bya 4:1-29 kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe owa abaddu bo bagume nnyo okwogera ng'ekigambo kyo olunyo lw'asatu bw'ogolola omukono gwo owonye n'obubonero n'amagero bikolebwenga mu linnya y'omulensi wo.
Olidde.
Have you heard?
Marayo.
N'obubonero n'amagero bikolebwe nga mu linnya ly'omulenzi wo omutukuvu Yesu.
Olidde baamugamba.
They told him.
Bwe ky'oba okukola kiri kimu.
What you do is one thing.
Tuwe amaanyi ffe twogere ekigambo.
Power as we speak the word.
Tupakire, tujuze, tujuze omusana n'obugagga bw'ekigambo nga tufulumya ate kati gw'ogolola omukono okole ebyamagero owonye ozuukize mu linnya ery'omulenzi wo Yesu. Mugambe erinnya tumanyi lijja kuleeta amaanyi neffe sooka otuwe kino. Tugume nnyo omwoyo okwogera ekigambo. Tupakirwemu emusana gw'ekigambo kya Katonda ogutuuka ku bugagga obujjudde okumanya Katonda n'ekitiibwa kye.
Tuteeke
mu bya bino eby'ebbumba tubeeko kye tuli. Emizimu
egitusiŋŋaana
gisiŋŋaana ebajja eno abaatikirwa edda amayinja mu kumanya. Balina obugagga boogera abagagga bakungu mu bwakabaka bw'omuggulu. Bajjuzibwa si bangu. Si bano bamuje be mwogeddeko
basimbu.
Yesu yeebazibwe
nnyo.
Bagambye singa omala n'otuwa amaanyi n'otuwa obuvumu. Nitugeza tufulumya ekigambo kitwereddwa mu ffe nekigabanyizibwa mu bangi. Gw'ogolola omukono owonyenga okole obubonero bungi n'ebyewuunyo mu linnya ly'omulenzi wo Yesu. Ffe tumanya ekikulu si kuyita linnya, ffe sooka otuwe ekigambo mu maanyi. Gwe mu linnya lya Yesu mwogenda okufulumiza amaanyi
amangi.
Ekizibu kyali awo.
The problem was there.
Weerabire ekisumuluzo kya
byonna.
N'ogenda ku mulyango ne weerogoza.
And when the door began to struggle with it.
Njogera ku linnya.
Yeah, speak of the name.
Kale. Weribanga litugulirawo.
So if it opens for us.
Weribanga lweruji.
Now if it's the door.
Mwetu itufuna byonna.
We pass to get all.
Weribanga ekisumulizo kye kigambo kya Katonda.
The key it is the word of God.
Na utuka kuluji gwe.
And reach on the door say yo.
Gulao.
Open yourself.
Na ekisumulizo kiriwa.
You say where is the key?
Kale kodi eriwa.
Okay, where how I've not heard you knock.
Gulao luji gwe nawe bangambye gwe.
You door.
Kikusaba kodi oba ekisumuzo tolina.
Ask you a code or the key you do not have it.
Katumale ebikola tuma olabe.
Let's finish the Acts you see.
Bikraba tume sule yokuna n'olunyi lwasa tumulumu.
Acts chapter 4 verse 31.
Bwe baamala okusaba mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu.
Yes.
Ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuki.
Omanyi
Katonda atuuka n'aggamba
mu
Yoswa esula esooka
7-10.
Sooka oddemu amaanyi ogume omwoyo ndyoke mbeere naawe.
Naye
si guma bugumi. Amaanyi agali mu kigambo guma opakire ekigambo ate nga bw'okyogera nze nkumbeere naawe ondabe. Kati bano nno baalindirira
amaanyi
siga kuguma kwogera
kigambo
wabula mu kukola
ebyamagero.
Erinnya ne baliyita
nga
likola
erya
Yesu maama nnyabo wama wakaliyita emeka mingi bw'otakyusamu kodi n'okulembeza ekigambo kya Katonda ojaliyita paka ng'oli mu
geyera.
Nabo mugeyera bakyaliyita olwoza libajjayo baanyoma ekigambo ku
nsi
balyo Yesu tuyambe Yesu alinga atawulira oba
ayabaati
naye nga mwazimula ekigambo kya Katonda balyo baleekaana Yesu
Jesus!
And
they called Jesus.
Jesus.
Do you think that they see him? Even they see him in the heavens even once in a while. Jesus, you call him, he's there, he doesn't mind you.
You called it,
but you called it in the wrong way.
Chuvula watuka ngano jita nge mzimu juko tuka.
Yesu! And demons struggle more. You feel you can't over this voice.
Bambi udumu ya yamba nga.
At times
you
just tell.
Na
woke you up from the sleep. Nightmare.
Kumbori embute. You
do not have a word in yourself.
Badu gaga quoting akali wili awa andikibwa.
What scriptures?
Wili awa andikibwa irinya.
Oh yeah, the name was written.
Mpazi, Moruka,
and they look for.
No, Gabriel in
Gabriel came. Did this happen in look for?
Yes, you must
praise Jesus much.
Okay, Kadumaliwa no Kadun.
Now let's finish here.
You grab to Messula Yokuna, no Linirosa to move Bidi.
Acts chapter 4, verse 32.
Nechibinacha, Awakiriza. Bali no mutima gumu, ne meme mu, sote wali no mu, eyogera nganti, ekintu kyalina kyekike yekka, ne byonna babanga nabyo, mu bumu, asatu musatu, n'amaanyi maanji abatume, ne bogeranga, okutegeeza kwabwe, okw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, n'ekisa kingi. Nechiberanga kuboko na.
Ulabanga muna alete kisachi wune.
Bring the grace to pray.
Kukuli na obuli denye chigambo nyo.
You have the word more.
Mubuli kona liyacho.
In every corner of it.
Abantu wali ukeba mune mwe kisachi akatunda.
The people, grace of God spread in them.
Passing the spirit of God. For
each person to see peace.
Bikuraba tumesule yokuna nolo njiruasa tumunya.
Acts chapter 4 verse 34.
Kubanga tewali mubbo eyetaaganga. Kubanga bonna abalina ensuku oba ennyumba bazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezaatundibwanga. 35. Ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga.
Baatuukanga tewalina kye beetaaga.
Ate oba
baali balina obugagga mu bo.
They had treasure in them.
Ekigambo.
Of the words.
Musano
light of the world.
Bring the knowledge
of God and His glory.
And
they are rich in them. God said these are rich people.
I have power
in my name of my son Jesus. Get whatever they need.
Who is
their business demon?
It
was to beat those demons.
And they did
meet the peace they moved by. Glorifying the word.
And
the name of Jesus.
And they did not look at this.
In church, you appear like dogs which are thieves.
You are
all walking shy.
You
don't understand the salvation you are in. You regret the salvation.
Kugenda muguru neba na isibi yangu.
Heavens, but it's not easy.
Umenyewa munokole.
Not born again.
Yes, na fituli barokole.
Yes, we do are born again.
Nesinga bali.
But not like those ones out there.
Na weta gafuka ngafu.
You truly become like us.
Kugurumize chigambo cha
Katonda. We first glorified the word of God.
Muri omusano omungi.
When there is much light.
Ugumulisa muchisikizi ekyo buliba.
Light is in darkness of lies.
Oba Satan.
Of Satan.
Na mangi chisikisa.
The powers of darkness.
Omusano oguguli muchigambo cha Katonda.
Light in the word of God.
Oguleta okumanya Katonda okudire na ekitibwa
ki. Full knowledge of God is glory. Before Christ.
Obugago obuteredwa mufi.
That treasure is put.
Kati amanya amanja agaita muri nyali ya Yesu.
The power passing name of Jesus.
Ngali okagajjo mu moyo omutuku.
From the Holy Spirit,
the angels,
the mighty ones, who fulfill the word of God,
and then
sleep peaceful. Demons pass us.
He's arrived. kati batya n'okutyona.
Olumba ne bakuyitira Abadoni owedde.
Kati mbiroto byaffe tebakyayita.
Ne
bwe tukuŋŋaana ne bwe tutambula baatuvaako. Era bw'olaba okulumba engoma ya suicide
kati.
Lubalumira mwoyo ndi wesibe bomu ogweyo. Mwaba bafuno lije naye okumala gazunga mbu. Jibaga mwe mzimu jintu
gandi.
Buli ajja ono jitekwolekera
okutuga.
Wadde okulumba
mu.
Simanyi kikyakulumba.
Maybe they still attack you.
Ezo kawa oyo mwana afuna. Afuna obugagga.
They get riches and treasure.
Ategeerekeka.
They are now under.
Tunamubuuza tutya nti gwani.
Shall we ask them who are you?
Bwana kugamba nti ndi mwana wo yali waggulu ennyo.
This child of the Most High God.
Atandika okutottoma amutontome butontome.
To begin to explain that God.
Zaburi 9.
Mukama
ali kifo kya vete okutula mirembe gyonna.
Ensozi
nga tezinaba kubaawo. Atonda bw'omansi n'ebintu. Era b'efe esitula esookonyera okusatu. Baagala okutaano. Nga bwe watonondera Edamu ye. Nga naye tezinaba kubaawo. Era Mukama nga bwe watuzaala
Edamu.
Osinzira waggulu weggulu okusinzira mu Yobu esula ya 28 onyola 24 n'olaba eggulu yonna n'ensi yonna era twabeeranga eyo okusinzira ku Befeso esula ey'okunoonyera 10 Yesu bwe yali nyana ayita mu ggulu yonna n'agenda waggulu weggulu kale waggulu weggulu eyo
demons are like that what
Kari kwetu namanya.
Dati
we basozeze
ke mulili bonora.
Olegera kazim.
Maiko! Maiko!
Sibu obayi bafuka nagaga. Okuomebwa eh.
Came a rich person protected.
Tuwamanya muwendo wegwava.
Nero mukama akukubulide.
Era tuwirabira ngokugulumiza ekigambo kya Katonda.
You're joking magnifying the word of God.
Olyoke ngokugulumiza erinnya lya Katonda.
Magnify the name of God.
Erinnya lya Yesu.
The name of Jesus.
Kubanga wadali ogerako mukatuma esula y'okusatu.
So speak of it in the Acts 3.
Olunyiri olwekumi.
In the verse 10.
Yagamba bwati.
He said like this.
Bikorabatuma esula y'okusatu n'olunyiri kumi.
Acts chapter 3 verses 10.
Ne bamutegeera. Nga yewuyo eyatulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza ne bawuniikirira nnyo
katusomeyo yokona batumesula yakona 10
chapter 4 verse 10
bikira batumesula yokona n'olunyirwa 10
Acts chapter 4 verses 10
mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'abaisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi gwe mwakomererwa mmwe Katonda gwe yazuukiza mu bafu ku bw'oyo onayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe.
Yes.
Yabagamba.
He told them.
Nti mutegeere mwenna.
That be known to you all.
N'abantu bonna mu Isirayiri.
All people in Israel.
Nti mulinya Yesu Kristo Omunazaaleesi.
By the name of Jesus Christ of Nazareth.
Mwe gwe mwakomerera.
Whom you crucified.
Oyo Katonda gwe yazuukiza mu bafu.
God raised from the dead.
By him. This man stands here before you.
Naye
olunyo oludako lugamba.
The next verse says.
Ebikolwa by'Omusulo yakuno olunyo lwa 11.
Acts chapter 4 verse 11.
Oli ejjinja eryanyomebwa mu abazimbi. Erifuse ekkulu ery'okunsonda.
Nagamba mwali nyomba eryo ejjinja.
Despite that stone you rejected this.
Naye bwe tunaatulisomako.
But when we shall study of it.
Bajja kugamba ekigambo kya Katonda. Tewali n'ekimu ekyakolebwa.
The word of God nothing was made.
Awadali ye.
Without him.
Tosobola zimba ng'ejjinja eryo teririwo.
Not build when that stone is not there.
Ekkulu ery'okunsonda.
The chief cornerstone.
Kakati byonna bye tubadde tulowooza okukola nga mu linnya lya Yesu tebisobola kukolebwa nga tewali
kigambo.
Tubikola mu linnya lya Yesu naye tebikolebwa awatali
kigambo.
Era kyobula yakugamba mu Yokaana. Olubereberye waliwo
ekigambo.
Kigambo n'aba wali
Katonda.
Kigambo n'aba Katonda. Olwokubina agamba oyo eyali wali awali Katonda.
Verse 3. All things were created by him. And without him, nothing was made.
Yes, all in the name of
Jesus, but the word, if it's not there, they do not work. We need to magnify the word of God.
As
Psalms
138,
verse 2. Psalms
138
verse
2.
That I will magnify your name. I will magnify your word because of much love. I will glorify your name because of your much love and your truth. Because you magnified your words above your name.
Yes,
praise Jesus much. If God magnified his word, how more us? See what cometh from magnifying the words.
In the name,
Jesus can do things you don't expect.
But without
the word, nothing was made. All we shall do in the name of Jesus. The word is what will create them.
What
will bring them to be manifest.
May
God bless you. For hearing that introduction. Magnifying the word of God. More than his name, in the name of Jesus. It's known as Yeshua in the Hebrew. May God bless you.